number 6.
Sababu ya uwepo kando yako we mtoto. My desire, we ni pedawa mima utu tisijelewi. Oh my God, shidani nimekulea bizini, shidani baby uko moyoni. Wewe
nakupenda, nakutaka
sababu ya upendo. Bili bili baby, vindi mchuvi ya kunyuniza, yani uroda kupitiliza, nimeumaliza mwendo. Kiukweli napendwa na changana na haya mara, shidani nimekulea bizini, shidani baby uko moyoni.
Kichwani ndoto zangu kwa nawe, hapani uko nchi gani, ama uko farawe au uko Puerto Rico, China, niambie nije uko, mana mina tanga tanga kipofuniso na mwanga. Misi mjui jina wala kabila, ila nimezama kina kirefu, nishawai kumuona ila kwa fikira, uzuri wake hakuna kama acha. Nipige gita maina, nikuimbie kutwa mbeki, na ningeijua namba, hata ninge kuchiki basi. Nipige gita maina, nikuimbie kutwa mbeki, na ningeijua namba, hata ninge kuchiki basi.
Nikuone,
I'm waiting for you, nakusubiri.
Nikuone,
kiona mikono tajwa ni wewe tu.
Nikuone,
kwaza macho yako kama una aibu.
Nikuone,
achana na mikono, angalie miguu. Oh my baby, oh my baby, oh my baby.
Kama dege la kijeshi, yendo katibu wa nidhamu, ananisachi mpaka ndani kwenye fensi. Aye, amenivuruga, amenibambanya jamani, si utani. Na kama padri na msalaba, shee na msikiti ndo yeye na mimi.
Na baby basi stopu weka nukta, ukizidisha mwezio nitachizika.
ili penzi ama sadaka. Unanipambaka na shindwa pakuweka, na mara popo kanyambinga. Migu juju kama tunacheza judo, dozi mchana usiku sipati nafu kama na uma kifaduro. Baby punguza rami na kwa kibonge na nenepa. Kwani hakuna daga, una kila siku nipa mafuta. Mwenza kwenye mekua chibonge,
nimetoka minyama.
Una nina mashavu gama na puliza mo moto,
nimetoka minyama.
Na penzi umejaza wesewe,
nimetoka minyama.
Nilipata majangiri kadhani mapenzi sora. Nilijiona bahili umbe sijawahi pendwa. Aye, sasa napendwa na pesa natoa. Roho mkunjufu nafsi nimeridhia. Akinitega tu kochi nampatia. Ninapopenda ngono sijui nitatoboa. Penzi lake nakopea mkopo benki. Nakopeshwa na sidaiwi. Mtwana zamu mgodi wa chumvi. Sipati safura wala kisukari. Na mara popo kanyambingu. Mingu juju kama tunacheza judo. Dozi mchana usiku sipati nafu kama na uma kifaduro. Baby punguza rami na kwa kibonge. Na nene bonge na nene pa. Kwani hakuna daga, una kila songe na nene pa. Kwani hakuna daga, una kila songe na nene pa. Kwani na nene pa. Kwani songe 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 na nene pa. Kwani
songe somebody.
Yeah.
I don't need a pain, but I need a love. Kianza sabu garenda, you're my holy number. I see the light, is that mama? Oh, tinto jaribu kwenda, kwingine pana.
Kosa basi ni jaji mana mlenda wake magadi nogopa kutapa kamfa maji ona na na ye
basi usindi ukaniumiza ukaniumiza ukaje na uidanganyika
danganyika
basi usindi ukaniumiza
ukaniumiza
ukaje na uidanganyika.
Music on this one. Ah, tajiri kwenye moyo, we peke yako ndo upo ndani. Na kama kuna matatizo nielekeze atushe ndani. So nasema penzi jeraha, aniko lazima weke ndani. Usije kunibariki kisa maneno ya majeraha. Najua ulisha tena uko nyuma, sikumbushe nitalia.
Baby, kuna maleno mengi mtani. Mara nakuzeesha utaimili kweli. Usiropokyo kinunotuwa na ahila. Wenisema chanikiwa na asira. Usijifunze kukana jambo moyoni. Litakuja nisumbue badai. Utakutana nangu na jewe utakula. Chakulu mangia ndo nazingatia. Kada wandu kusina aja utavumilia. Mekuja mazima we uje mazima. Nje baby utalalami. Usingizi mororo utalala, yeah. Kwenye bangarongi za totoro utalala, yeah. Geto na ndotu na godoro utalala, yeah. Kesho tuomkie kiporo.
Yinga baby, not go.
Na shukuru mwona unifae. Wakati ambao niko juu ya mawe, yeah. Ushamu wa shamu wa naiwe, yeah. Sabada yosicho nikatae, yeah. Kajani mwahangu siponyoke. Tupendane ombea tuwa dondoshe, yeah. Hali baby nishike tuende hote. Wakikutisha ipo hivo usiogope. Kwa kwangu zaidi ya sara kutuwa.
Tunazijua haso kula na kulala manyanyaso. Funga shuruti kijijini besi na somia. Kini penda Mungu inatosha. Mwingine atakusevu kwenye shida. Utamdhani rafiki wa faida. Kumbe moyoni na kuchukulia balida. Siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitatumia numba wala nguvu za devil. Simuitaji Mwijaku hechi na baba level. Mia kini penda Mungu inatosha. Yes, pina penda marafiki. Wale wanao kwepo wakati waziki. Sio wanao kuja gili zikitiki. Sipendi unafiki. Yakini penda Mungu inatosha. No, no, no. Pange cha kuposti, misi kufollow. Shoboza kozi na kukosi, we nani follow. Usi nilete mikosi, yakini penda Mungu inatosha. Ukinyora kutwa nipondani. Sina tatizo na majirani. Ila sitakiwa nijue kiundani. Yakini penda Mungu inatosha. Yeah, I swear to my dead body. Simami ni rafiki, ane nilipia kodi. Pengine na furai ni kumpigia hodi. Yakini penda Mungu inatosha. Yes, pina penda marafiki. Wale wanao kwepo wakati waziki. Sio wanao kuja gili zikitiki. Sipendi unafiki. Yakini penda Mungu inatosha. No, no, no.
Your skin like a lotion. Loving you is my devotion. give you girl full potion. Oh my beautiful addiction, with a sweet vibration. The two of we is a vision. Anytime I slip your name I dimension. So tell me girl where you there. Just me I gon' let the fire blaze. Anytime you want your ways, watch out demand them the days. Edima, tell me where you there. Girl I been loving you for days. Anytime you wind up your ways, all I demand them the grace. Baby, I the color for your love.
Color, color.
I the mad for your love.
Baby, I the color, color.
I the color for your love.
Color, color.
I the mad for your
baby,
love.
Baby, I the color, color.
Your love, your love, your love, your love.
Baby, I the color, color.
Your love, your love, your love, your love. Your love, your love, your love.
Baby, I the color, color.
Give it to me, baby.
Platinums. Nini Sasa. Me, I'm giving thanks to the creator. Your mama born you well better. You ma call me fungo tornado. Kin of your pepe a kim weta. Oh na na. Odi odi sa nyonga makiliti. Odi odi na gonga za mendichi. Odi odi na gonga za mendichi. Usini chomeka kidunda na spiriti. Odi odi na gonga za mendichi. Usini chomeka kidunda na spiriti. Odi odi na gonga za mendichi. Usini chomeka kidunda na spiriti. Odi odi na gonga za mendichi. Usini chomeka kidunda na spiriti. Odi odi na gonga za mendichi.
Jangwani umepotea, mchana juani unatembea. Utoka boni mbali, wenda boni mbali. Marangamia mbebaji ya katokea. Na kukushusha mzigo na kulemea. Upata fadhari pole na safari. Eraswa kibitu mi, yote tisa ila kumi. Umeonyesha mana ya upendo. Sipo maneno mbali kwa vitendo. Umeridhikana nilicho nacho. Pewa tutolea kimacho. Siku ikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Oh baby. Before I close my eyes, mina mwomba Mungu wa kuline na kusimamie. Wendo pacha wangumie. Sikuizi vipi mbona sikusikie tena. Sikusikie ukilie, sikusikie ukisema. Nipo bize na budi amani nimeshe sema. Niko bize na baby na msalaba wake. Oh baby. Nitaubeba, nitafika nao kiume. Nitaubeba, iwe kwenye shida na raha, ama kwenye shibe na njaa. Na kwa kondo langu maitalika nao kiume.
Siku succeed kukaribu. Niridondoka nikainuka tena nkajaribu. Nikasema ipo siku Mungu atanijibu.
yingamedia.com.